Vipi everyone, and karibu to Adoveli Podcast, the number one Kenyan music podcast. Na kama kawa, you know how we do. Na, already shown a title of this episode, and we have the one and only Big Yasa. Ningependa jiintroduce vizuri venye anafanyanga mambo yake.
Yeah man, ni Big Yasa hapa, 8 side, west side, mad clan, we outside, wapoa season.
Yeah, rada ni wapoa season. But majama, kitu mnafahamu jue first of all, you know, the last time we did an interview with you, ni Pesha alifanya. Big shout out to Pesha.
Big shout out
Sijui na kuangaaji, every time you're looking for Yasa, kuna wanga tuna mushki. Vio time, ulikuwa umetoka Malindi ukikuja Nairobi. At the first place ulifika Nairobi kwa umefanya interview na Adoveli Podcast. This time, Big Yasa akorama. Ana ndo kwa maana yes, tuko kwa restaurant by the way. This is Chester Way. Niko hapo along Kenyatta Avenue. Ni restaurant fiti sana, wanafanya mambo yao. Lakini usiulize kwa nini tuko kwa restaurant na hakuna chakula. Big Yasa himself. Naheshimu dini yake na amefunga, so hatuwezi akama chakula hapa. Lakini msijali. Next episode tutamwalika kama yuko Rama. Alafu atakuwa Chester Way. Adimbwe mavitu basa hiji tunayeshimu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni hivyo tunafanya. So wana like every time tunapata na Big Yasa kuna tu. Lakini saini dini tunakubali. Leta mingine liko ni shugli mekupeleka mwamba. But tunashukuru. So you know the funny thing. Yote Pesha likufanyo interview. Towards the end. Ndo liko nina kurulis call.
Walai.
So nilikona mwachio interview. Jumio like, kama tusha ured show host msani. Apenanga kuenda na cheki, like, nini tuliongelea last time. Na kama ni kitu uloko umetuambi utafanya. Cheki kwa hiyo episode, usha ifanya ama. So the funny enough, kolda hiko imeanguka. Ndo uliko nasema uenda kutoa. And one of the fans hapo wa Big Yasa, alisema cold inaenda kuwa mbaya.
Yeah man, na hiyo kweli, kuna venye cold imezoza ndo iko na highest view score in time yangu sahi. Almost 500,000.
Noma sana, so iko almost kupiga mil. Na hiyo ni ngoma uko solo Big Yasa solo.
Yeah man.
Sijui ni za kupatia feeling gani, ngoma uko solo imepiga mita.
Manze ni feeling fit na achievable, you know, na like. Na like inakuonesha unaweza hitio million tena kitana peke yako tena kitu kama hiyo.
Before to chambue call sana, maze itakuwa unfair. Hebu wapigie lens za cold.
These streets sometimes they cold. Lazima kujua hard and bold. My friends, my bitches are fold. My story aziko told. Niko this close to lose hope. Lucky and the cost. And the highs and the lows. Ni cold.
Yeah, Big Yasa. Maze, yeah, cold. Nojo cold, umeanika peke yako ni ngoma haina feature.
Yeah.
Ningependa kujua like, ukianika hii cold, like ni nini ulikuwa unapitia, ama ni feeling gani, like iliko, ama sinani, nipato kwa umeanika tu.
Kumkuwa na hiyo feeling ya kuhu. Kuna tu naisema hapo kwa ngoma, kulikuwa na hiyo realization za marafiki, mademu. Yani venye watu tu hubadilika in short. So, like, nilikuwa na ile tita off tu kwa ngoma. Alafu nikaeka the fact that baridi, like, wezi, hakuna baridi mzuri na baridi.
Yeah.
So, nikitumia hiyo koi.
Kabarieng ni kabarieng. Noma sana. So, unacheki kwa artist profile yako ya Spotify,
yeah,
nili find funny, not funny like winter you funny, but ilisema cold was your debut single.
Walai.
Hey, mani kukusa nilikuwa na, wanyo umesema tu walai, so mingi kusema, ay walai, Yasa nimemsikia before, wanga si compete, ambio de mashatu go. So nikashenga cold ilitoka badai, because hata by the time, kufanya interview huko ume drop call na already tukoshajua Big Yasa, who's Big Yasa, na ushaanza kuzoza kwa street mbaya na cheki, but nikaenda kwa Spotify profile na inasema
debut single.
Why is that so? Kwa profile inasema call the debut single. venye huko majua naisema. Unaweza kumesikia msee amedrop a mixtape, but the be single inachukuliwa ni kama hiyo ndo ngoma sasa alifanya officially kuingia industry. Was that the same for you?
Naweza sema, sisi sema hivyo, labda tu mwenye alikuwa na post, labda yeye na wangu mwenye alikuwa na post, labda yeye ndo ali...
Shout out to Phil Kod.
Labda yeye ndo alicheza naye hivyo, lakini siku hii post like, na hiyo agenda ama like yu nilikuwa motive. Post hiyo, labda yeye ndo alienda akabadilisha hapo alafu akanyakanya.
Awesome, and speaking of AR, yo, you have the, I'll say nimekuwa kwa industry, nimekuwa nikitafuta msanii before nimfikie, lazima ni cheki cheki kazi yake, but nikiangalia A&R ya Yasa ni different, especially to your peers wase mko nao kwa game. A&R yako ni different na level iko, tutaimbe into that as we talk, because hata sijaanza kuongelea ma project zako, naona bado tuko the previous interview
hapa mwanzo mwanzo.
Hata sijaachana the previous interview, because at that time ulikuwa umefanya nini, ulikuwa umeparticipate kwa ile ordinary challenge, na ilikuwa hosted na Kali, na kwa hiyo time ulikuwa umesema Kali alikuwa ndo muhala ukamuhala, lakini yako anashika tenje, alishika tenje eventually.
Bado tujai chapiana tena.
Yo, OG, najua unawatch. Tati yu haya, uhala big yasa. Alafu sumesikia Kalika 10-5 is about to drop.
Yeah, ala tuingine this year.
Inshallah this year najua itaanguka. But nimesikia kuna mikakati zinapangwa.
Na watu watakuwa hapo.
Nimesikia ni kama my talent already. Kama already hazijakuwa scouted zikajulikana zenye zitakuwa kwa Kalika 10-5. I'm sure already zishapatikana, maybe watu say wako recording season, but kama bado wajamalizia, yo OG, najua pia Ondo unaona hii kitu, najua hii kitu itanguka before Eid, so make sure Ondo bana big yasa lazima kuweka Kalika 10-5 achafue, aoneshe kwa nini hizi streets ni cold. Na kwa nini ni bigs kweli kabisa. But inshallah si ni kama tu OG eventually atashika
simu.
So najua kuna ngoma kibao sana umetoa, because unajua sijui ni hao fani ukitoa beats, ulitoa 4-pack ukakuja ukatoa the album, then ukakuja ukatoa deluxe version, si ndio? So kwa beats the album uko na ngoma haram.
Halal haram.
By the way, guys, Chester Way ni wase wanatambua halal mbaya. So kama we ni our Muslim brother ama our Muslim sister, feel free. Hapa ni place you can visit anytime. So kwa lyrics unasema hii mziki unajua ni haram, but so unajua mimi nichekio lyrics nikona nikajiinterpretia niko like, yo, is it Kenya Yasa anajaribu kusema? But staigi niambia watu na yamanisha, we ukisema hivyo like, mbona ulisema hivyo?
Like, kwa musi, watu kubali like, kufanya music, like it's against my religion. But, naweza sema tu, Mwenyezi Mungu ndo anajua, Allah ndo anajua. Naona hivyo ndo venye mimi naamini, like, yeye ndo anajua hizi vitu zote kwa sababu, yeye bado ndo ameni bless, yeye ndo amenipea hiyo talent, unaelewa, niko hebo ni kuimba na watu wasikie. Mimi naichukua kama blessing kutoka kwake. At the same time, since najua like sifai kuwa naifana na ni haram, like it's just for being, I'm just trying to earn. Na najaribu tu ku make a little bit for myself and the people at home, unaona, because sijui bila mziki ingekuwa na napata. Hivyo tunaweza sema, but ni haram.
Na sasa niulize, kasida, wase wanafanya kasida?
Okay, like kuna specific. Kwanza
wait, wale wajui kasida, wambie kasida ni?
Kasida ni like religious music, like Muslim songs. And like basically, like they involve beats.
Siku wanajua.
Hizo beats sasa, hizo ndo tunafanya. Sijui kuna vitu sijasomea sana but najua tu kuna venye ina nini na soul. Sasa hizo beats na kuna mziki zinakubalika kama venye watu wanatumia humming. Ile kuhum, haina instrumental. Ye inakubalika. Sasa hii yetu instrumental ni yasemekana iko na mashetani. In real sense tu ni ukweli kiplani.
Na kuget. Okay, so for me, mimi nilielewa in this way. Venye umesema hiyo, because umesema unaiduku an. Does it mean like, for example, Yasa kisha toka block, ameomoka. Does it mean Yasa atacha mziki because anajua this thing is against my religion?
100% man.
For real?
Yeah.
I hope my fans are just scared.
100% jo. But nature talent. Lakini mimi nataka some years, you know. Let me get fuko yangu na career yangu right, bro. Once is of course correct, si feel na fan endelee kuimba, bro. Si feel,
Or do you like the respect you have for religion?
And I believe in the hereafter, bro. Yeah, I'm going, ndaulizwa maswali manze, unacheki sasa. Lazima tu think about it. Like me na think niko 23 sai but naifikiriaga hivyo deep sana. Effect na leta unapata.
Awesome. So wait, will it turn 23 this year or last year?
Last year, this year niko 24.
Okay, nice. So you should know, bado you are celebrating your Jordan year.
Yeah,
since toka last year. Yeah, so bado uko Jordan year unajosadi ile time yako ya ku ya kumaliza na ni vizuri because last year ulikuwa na project kibao na zilifanya fiti na bado this year ndo tumeanza na bado ni unaskoma najua yo ni venye tu Big Yasa kwa Rama. If you are watching this venye episode imetoka jua Big Yasa kwa Rama utaikuja kuiona baadaye. Unajua wakati wa Rama najua ngawasi uchezanga chini. Jota by the way, Wapoa season is the current project which is out but haujai push the inafa but NR imekuwa kifanya mambo yake but Yasa bado hajaweka input yake jo ako Rama. So tutafikia Wapoa season usijali tu. So kuna time ulienda back to your former high school na reception ni check ilikuwa deadly sana.
Crazy
sana. Yo, hata mimi ningependa nikienda school yangu nipate love kama hiyo. Nionyesha mambo ndio alikuwa huko. Kama kuna mmoja ndawapata ama wawili wakinikirudi niwapate na mmoja maybe alikuwa ananicheki hivi. Arudi ashangae, "Ai bana, huyu jamaa shule mzima inamtambua."
Ndio tena.
Hebu niambie kwa kweli kwa hiyo film nirudi alafu nachekio love yote.
Mwanzo ilikuwa personally nilikuwa nafikiria itakuwa hivyo but sikuwa nafikiria itakuwa to that much because nilimaliza 2019. So nikienda huko ilikuwa last year but last year. Na like unajua ni generation different sana kutoka minimalize like hizo ni kama 3 years ama 2 years of generation but mimi nikiingia nilikuwa na feel tu ni kama nimetoka meetup, unaona, but niko na home clothes na check juu ilikuwa kutoka form 1 ni form 4 wote tena wananijua, unaona, na au form 1 wakuwa tunaweza sema ma form 4 ama ma form 3 ndio tuseme wanaweza kuwa walikuwa wananijua ama wamesikia ma story ama vitu kama hizo, unaona. So like love ilikuwa tu crazy. Nikapatana na mwalimu walikuwa wananichapa. Ando wanashtuka. Sasa venye nilisoma hapo naimba. Hata deputy hakutoka. Na deputy ndo alikuwa ananifukuza tu ananifukuza. Lakini hakutoka. Lakini all the other teachers waliona. Wao wote wengine wa business, wa class teacher wangu wa history, wa maths. Yaani wote walikuwa wanaona kile kilikuwa kinaendelea. Walishtuka after hapo anakuja ananisalimia. Mbona kaniambia nimchukulie hadi kagini bisi. Alikuwa ananigota, nikasema wapi jo. Hai mwalimu utapaka.
Kwambia tu hizi street ni kweli.
Nikamwambia nipe namba yako. Usijali ndakurushia
gini. Kurushia ina mambo.
Akapaka. Ndio like walikuwa na make high school yangu tu hell.
Naifai hiyo.
Haiko inafaa iko hivyo. Na Naweza sema tu high school zetu bro, kuna vitu mingi zinafazi change mazee.
Sana, kwanza education system yetu, god damn.
Ina contribute sana kwa generation inakuja hapa nje.
Hiyo ni fiti. So na kuna unacheki the video of Ulala.
Yeah.
Kuna clip flani inaonesha performance. Ni the same performance ukiwa huko nini? Ama hiyo ni different?
Hiyo ni different school, hiyo kwa highway.
Hai?
Kwa highway.
Hiyo ni shule yangu.
Walai.
Walai.
Na principal yenu mastimori yangu waje.
Ulipata mwenye, labda mwenye ulipata simu ili yaacha. Ulipata nani? Unaweza kumbuka jina yake mwenye nini?
Lakini najua tu ni Muslim.
Sikuwa. Embo anaweza kuwa anaitwa Mr. Ali?
Nchwa
Mr. Ali, kama ni Mr. Ali, adini limocha kiwa Dean of Studies. Ebu mboja, ni mfupi hivi.
Pana.
Si mfupi, basi yeziko. Uo Mr. Ali, kani Muslim, basi ni Mr. Ali, nacha bati ni mfupi.
Na hasa...
Shara tuwa watu wa hai wote. Yeah, tuluko tukioko tukonsema the only school inatumia, jinyake ikona D. Kenya mzima ni C.
Zini, high school.
Yeah. Yeah, mini boys wa huko mbaya sana. Shout out to massive yote ya the highway. Ningejua unaenda huko basi ningeamua kuenda huko kama ni mama.
Sasa ni
so tulikuwa kwa video ya Ulala. So unacheki kwa video Ulala, another kitu interesting nayo ni it was shot by and directed na Sewa Loki. Shout out to Loki Studios. Wanakuwa wanafanya na kazi amazing sana. So ilikuwaje mkapatana na Sewa Loki? Kwanza hata hiyo process ndo wa kujia mfanyo video, ilikuwaje ndo ikaenda mkafanyo video?
So, after kufanya nini ya So Rich na hiyo freestyle.
Oh, Alali, no, sorry. Ulala ilikuja after So Rich.
Video.
Yeah, but because oh so rich ile performance ama jukuna
ile performance nikitoa doni hiyo si ilikuwa yao. So after hapo wakasema wanataka kwanza kushoot ma video. Kama uko rado sijui mimi ndo nilikuwa mse wa kwanza
kufanya juu unajua Loki kitambo alikuwa anafanya ma performance. Sasa alafu ndo all of a sudden niko na kuna switch. Kuna switch wameza kufanya wasalima muziki.
Sasa after hiyo So Rich sasa. So Rich silizoza pia kwa account yao kiplani. Sasa hapo ndo nafikiri wakasema. But nikawa idea walikuwa tu na wakasema wanataka kuanza kushoot ma video sasa. Video full za ngoma. Sasa si wakati uliza kaa tuko na ngoma. Tukafikiria tukaa na ngoma mpya nini. Kasema hapana. Na pia tulikuwa tunataka Ulala na zoza. Tunataka tu watu wa hali. Hiyo vision zama kitu kama hiyo na hiyo budget haiko na wasa wame kama wamesema waneza short. Tukawambia sawa shootini Ulala na tukawapatia tu Ulala hivyo sasa.
Awesome. So unajua hii music industry kuna story mob na kuliyo story za kuna mambo za copyright, kuna mambo za nini, kuna mambo za kushare revenue and all that. So like you see Ulala iko kwa channel ya kina Loki, like for example the agreement ni gani between Yasa na kina Loki Studios in terms of revenue?
Now the agreement inakuja kwa wimbo. Like si tulibuy beat na tuka nini, like tukasekiwa tu hiyo Ulala. So wao wako na they just have the visuals. Unaona, but singoma iko hapo. So ni yote tu ni kama ni kucollect mwa mtu yote, like mimi na connect cause I'm the person, like mimi na kuonia nini
because nimekuwa nikiwandanga na unanga hiyo collaboration art, but sijaelewa how they do it. Like yes video iko huko but pesa inakuwa channel kwako. Junajua pia YouTube sasa na post vitu zingine, so niko nashanga like atasemaje ati hizi ndio doza Yasa zinaenda kwa Yasa, but hiyo ni nice kama that was the agreement. Like they have the video in their channel, but at the end of the day doza zote zinakuwa channel to you. So na before you released your current project wa Poa Season, uli drop Bigs. Na Bigs ulianza kutuchachishia na 4-pack.
Yeah.
Yeah. So nilikuambia uko na very interesting art team. Hebu ngoja kwanza. Anaitwa Phil Okoth ama ni Phil Okoth juu naona ngio
Phil Okoth.
Oh, ametoa hiyo o oh, intentional juu naona ngio inakuwa
hiyo sasa ni kama ni Phil.
Eh, ba ah nasema hapa kwa Okoth.
Oh, Okoth.
Eh, but naiona ngio ikiwa eh ameko sana jamii every time naenda kuisomanga najipata ngani meka hiyo o
oh. Eh, Okoth.
So, okay. So, shout out to the guy because yo anafanya kazi fiti sana and the way ana move kwa game is so different. If you can ask me mtu ana move kama yeye nishaini before sijaona juu nimekuja kuona kazi yake through web. Ndio unaona wakati ile job bigs ilianza na the four pack. And then in the end tukapata deluxe. So nilikuwa nataka kujua what was the rollout idea for bigs ianze na the four pack. Kujitoke album alafu tena ndo kuko na bigs deluxe.
You know the brothers are saying, huh?
Yeah.
Like tuko tunafanya hizi video tu sisi hakuna tu hakuna kitu mtu anajua hata like siku hakuna kitu pia yana na ruanga kuna kitu anajua like tume learn hizi vitu
oh as you go
exactly so hata kama project ya four pack tulisema tuta tujaribu tutoe ngoma hii unaona kwa kutoe ngoma hii sipo ndo tukakuja tukalan ah kuna kuaga na deluxe kama kuna kuaga na unaweza ongeza mangoma kadhaa kwa hiyo simo tu ndio ikakuwa mengi ya studio nimerecord mangoma sikakuwa ah basi bocha tuone vile tunaweza tunaweza zipanga sasa tumeshatoa hii imefanya hivi hata tuone tunaweza ongeza ngapi alafu tuzitoe kwa kama deluxe sisi ndio hivyo tu tunatoa tu sisi na once tunatoa watu like reception ya watu ina like inaonekana na ina like ndio inafanya sasa inaka hiyo professional sijui kama unani lakini bro kiangalia tuko tu watu wawili ama watatu behind yo behind hiki tu ya Kenya unanipata mwana
yo and kudos to you guys because venye unasema mko watatu lakini kazi inafanyikanga bro si rahisi
na sasa hapo ndo mwandi like nasema like atukwa si atujui mi kila kitu naenda tu nikijua pole pole na tunakuwa tu mabosi kiplani unanipata
tena sana
mimi ndo naweza sema like we're just learning while we go slowly day by day hivyo tu tukirelease tunaona ah hivi kumbe kuna mahali unaweza share sasa unaweza post ngoma kama yeye ulala unaweza post ngoma huko lakini nipate ndo yangu unanipata like hakuna mtu anakuja anatuambia ati hapana ni vitu tu unaenda unaona ah ule msawa majua alitoa deluxe hizi deluxe yake like walitoaje unaona hivyo tuna ina adapt ukikuja ufanye kwa yako pia lakini like, kitu na make sense
which is super cool juu unajua kuna culture fulani huko Kenya azikukua but seeing like new generation kuse kama nimesema uko 23 now uko kwa game kuna wale wasanii wale watangulia but wako wanafanya hizi vitu wako na give a damn ati kuna mse kama Enar naweza kama mse kama Philip Kota anifanye Enar macheke okay. Yeah. But nini wase wa young lazima jua kwa wase wa older tunajua napenda kusema wase wa young ni wa ignorant hawataki kulearn but mnasi venye nyinyi mna move ni different ndio kuna vitu mna consider mna cheki mnasema eh tunafaa tufanye ABCDs na wewe umecheki unaona team yenu venye unasema mimi sasa ndo najua mimi naona kazi inafanyika pale ni heavy sana mpaka nasema eh hey, team ni serious hizi kwa team
team ni serious.
Team ni serious.
Magombe ni watu watatu bro, watu yani it's just like that bro. Hakuna label, hakuna deals, hakuna hizo vitu. Ni sisi tu. Like hata mimi ni bamba vile outcome inatokea cause like personally najua nataka nini. Unaona bro like ni easy we mi kama msanii kupushu jamaa wangu unaona bro
yeah
like na ni easy ye kuni push kama mimi niko na hiyo push
kabisa
haiwezi wa kama mimi sina hiyo
energy lazima zikuwe kuwe na synergy ndio
exactly.
At least mtu zimove
yeah man
yeah hiyo ni fit and shout out to your team for the work you're doing for Bigyasa ni kali sana so bado nikiwa kwa Bigs the project, would you consider it as your debut album? It was your debut album.
Yeah.
Which is nice because Rollout ilifanywa design Rollout album inafanywa. Because sometimes when you are speaking of our country, Ken, when there's a stuck album in a drop, alafu unasikia msia na kuuliza, hey, kuni nani alienda ngapi? Mwambio msia hako alitoa album. Ambia, ay, mi hata sijui ya na album. Tumewana, because hakuna Rollout imefanywa, as in, ilitolewa tu hivyo.
Sama, hey, mi hata nasemua pia, like, bini kikaa niangalie back. Ekumanzi hata hakukuwa na Rollout, wala ya nubi, hakukuwa na Rollout. Vitu zilikuwa tu zinafanyika. Kama tumeenda highway, nimetengeneza ma-CD. Mina pige sabu ndauza, ma-CD, kawakuluini. Biro nilienda kukurusha hizo CD zo.
Wow, ungenipea.
Kwa highway. Like kuwapatia tu.
Oh.
Ama, unanipata like kuwajenga tu, yani.
Chukueni wa,
chukueni. Ama high school, bro. Na like, ilikuwa tu ile, utuende tukatoe ma-CD uko town. Na nilipea tu highway peke yake hizo CD. Hakuna place ingine hizo CD. Auto ywa highway peke ndo kuna hizo CD. Wani kuata na, haikukuwa ti Rollout yenye. Jumi sayi nikiangalia nasema, sayi mahali nimefika nikajua ati nimepata deal ama nimepata budget na nataka kutoa Rollout. Mina kumbia wa soa melala ike. So, wasaniwa medozi. Misi, like, mina jua, mi vinye najua vitu ama vinye naona nikiangalia maju na nikiangalia country yetu, bro. Soa medozi.
Sana.
So, bro, watu wanafutua hizo album, nini, lakini bro, watu wana Rollout yao ni gani, wanadu nini, like, unanipata, like, because mi naeza sema internet ina work for generation yangu personally. Mi internet na niku. Naeza sema hata internet ni part of Rollout.
Yes.
Unanipata? Na ina work kwangu. Mi naeza sema. Mwema kwa generation ya watu, unajua same, unye tunafanya kitu same. Internet inatuwakia sana, bro. Sasa na imagine tuko na budget. Yeah. Bro, ni kuable kutembea tu hapa town na tu hapo season na kwa season bro. Utaona. Lakini watu wanaweza lakini hakuna utapata nini ya msanii mgani hapa. Kama si matenje wameshikilia. Unanipata madeal? Lakini bro, after hizo madeal. Atua unanipata bro, nafuata date deal hiyo
unaona yeye hapo season imedrop. Hata mtu ajua hapo season anashangaa, "Eh, hiyo hapo season ndanaingia kwa tenje na ni album ya Biggs."
Rollout, town mzima, ukitoka huko railway, ukifika hapa hivi GPO, bro. Hiyo ni Rollout, mzee, lakini unapata, mi kamsa, nimefikiria kitu kama hiyo, lakini, hakuna hizo, hakuna, unanipata hakuna hiyo budget, hakuna, lakini itafi. Hiyo ndo kile mimi nasema.
Eventually, bado ya juu, bado we ni mnyang kwa game, na bado, as time nene, na bado unago, juu, saipa li Biggs amefika. Ujafika tuwa peak.
Bado
unazoza, but ujafika tuwa peak. Na bado ni miyangu, unacheki. So hizo ni vitu litakami eventually in time. Na venye unasema, like, wase wa medozi kwa game, unafikia ni ignorance ama ni wase watayu kutumia do, wako na ganji?
Nizo vitu zote. Ignorance na msiru watayu. Like, wako comfortable nitu unafili. Kwazi pia, like, kuna venye industry tu imekree. Like tu iko tu. Unajua tu venye industry iko.
Yeah.
Kuna venye tu iko. Ana feel. Ita change tu with time.
Yeah, definitely.
Una change na come to crazy. Awesome. Kuna venye mimi na feel.
Yeah. So nikicheki kwa zile collabs ulifanya kwa Biggs Deluxe. Ningependa tuongele kadhaa. The obvious ones are with your boys. Brooklyn Boyz. Ningependa najua chemistry yenu inakuanga videli sana. Hata wako kwa wapua season we talk about it, but wakati uliko na wako na B-Boyz specifically for Biggs, ulionaje like they fit in this project 100%?
Kama Biggs wako kwa blocks, sindio?
Yeah.
I think to kwa blocks, hakuna msemo mwingine anaendelea blocks vizuri.